I sound like fighting, I got music, not in the clothes. At the la, at the la. I really love music, at the la. Girl, you know I belong to you. I can do everything for you. Where you go, I go, go with you. Girl, you know I belong to you. I can do everything for you. Where you go, I go, go with you. I sang this song cause I sing for you. Everything you want, girl, I give for you. Now this love is meant to be, yeah. Sweet love, I love you, you're my hungry lover. Now without you, me hungry brother. I can't live without you, yeah, yeah, yeah. Consume your love, I'm a kabamufuna. Gondi munda muli mumutima. Sweet in yako yamponya wala. Ama wala baya, yeah, yeah. Katika, baby, katika, tingisha, katika, mkusawa katika, baby, katika, mi amor,
okay,
ete amor.
Shalom, shalom, baby, katika enough. Napenda ukitengika, ukiwacha dilema. Mpaka chini rombosa, ifiga imeweza. Atakani kwa dera, naona imeweza. Nina maswali, je, utaweza. Kama mapenzi pesa, basi nisake mboka. Usiki, ninandai, nimekutolea Dubai. Na leo tunapati, mapema iwa ume. Lenga mawazo, baby, nina malengo. Nda kutolea stress, adi wamini matendo. Hambia yule ex, mi sina la kusema. Lakini kwa vitende tabaki kumuramu.
Kani shore tunapigia Dubai. Na ma Ferrari mabugati on the ride.
Arusi yetu bilionea kunywa vodka. A rich lady ni lazima ufurahi.
Katika katika baby. Katika tingisha Katika mkusawa katika baby. Katika mi amor, te amor.
Katichin kusaba,
siti tuko la kalagane. Bele woli nawe, o bele wendi mokwano. Yeah, in my love you're the only, my one and only. I love you, my baby. Yeah.
By the way, sina ngori hadi wakufanye kwenda. Baby nakupenda, you are the only. Sezi nikataka kuna lonely. Walai, walai na kusima, you are my only. Fashion designer hutavaa hiyo dera. Uganda nitakam, ataka itakuwafa. Tukule tumadoke, tuchome tumaini. Mafans wakia lao ni kufanye my mama.
Katika katika baby. Katika tingisha Katika mkusawa katika baby. Katika